Download kupitia pdjtv.com.
Msiogope kombele tu waliendi popote makabila liwambia msiogope Yanga ya wananchi mabingwa miaka yote kwanza sina mashaka goli ni akiwa Diala hapa Mwamnyeto Stars kule Djuma Msera kati kuna muda thili na ucho dokta mpira umeme ukikatika ujue kakata bangala Masa pasi azizikia na nyumbulika kama kishada Lomari sabisho, pigia mitungi kipenzi cha wadada Pembe mikisinda na molo kwa na wapashida Hawa kwambio si binadamu, tunawaitaga boda boda Ila mwenzenu na wazo mie, na wazo Mashabiki wa Yanga na wazo Nikubalie na wazo Nataka tukubaliane na kuna wakupinga Zambi zote za JCM tupewe mashabiki wa Yanga Nauliza kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Kuna ubaya Alikamwe kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Alafati haji kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Injinia kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Alwatani kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Privadinho kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Wajumbe wa Yanga kuna ubaya kwani Kuna ubaya, kuna ubaya kwani Basi tuwete pija makofi, pija makofi, pija makofi Pija, 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 tena sija ona pija Pija makofi, pija makofi, pija makofi, pija Pija, pija, tija, tena sija We basi chesa kama mayele We mayele, we mayele We mayele, nionde chesa mayele We mayele, we mayele We mayele, asema ta Makofi mawili kwa Alikamwe Makofi matatu kwa JCM Mpiga makofi mengi kama unaipenda Yanga We mako, 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 makofi We mako, 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 na wana We mako, 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 makofi We mako, 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 asema woyo, woyo, woyo Woyo, woyo, woyo Wananchi woyo, woyo, woyo Ati 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 Wana nitanga dula makabila yani king of singeli. Hii kwa niaba mabingwa. Wewe kudimasa. Pija vina hata mwanangu. Moja, mbili, tatu, wake up.